him to the few sticky. Sick who's up here and do what wanna do. Sick him to the few sticky. Sick who's up here and do what wanna do. Ideas mekwaga nyingi kuna wengine wanazingua. Ika mama mami na kuna wala anaojua. Backstage ya kuganda ukijanduka unaibiwa. Itikisa mabejo kitikisa mbona poa. Ila wanangu unapenda mukicheza we ile stage ya matua.
Minamba Sela Media.
Kama tuwa kijite kenye kama tuwa. Ibado sijasikia wote pijama koti kwa speedy. Njoo mbele baba, njoo mbele baba, njoo mbele baba. Na pijama koti kwa speedy. Njoo mbele baba, njoo mbele baba. Sikwe pesh kesh, minataka kesh kesh. Tacheka kama si check. Watoto watanipa keza mepata majina wanetwa na vimba. Wengine wana kopi kopia wawezi kutunga. Kamziki unge kwa gama chotu singyo na gabi pop. Ziki unge kwa kerere tu singe sikia viziwi. Ziki ume kwa idea gira mtu anatua ya kwake. Ziki ume kwa wandishi gira mtu ana nyimbo yake. Reo nandika idea chakuna imba idea. Inandika idea reo na imba idea. Wanangu seri ya kuganda saa. Ika unaganda saa. Isju hivi ama hivi wokicheza saa. Tiki sama bega saa. Haina kupaga. Uwe ira mzuko kipanda wecheza seri ya. Cheke cha kushoto. Icheke cha kuria. Icheke cha kushoto. Icheke cha kuria. Cheza cheke cha kushoto. Icheke cha kuria. Wanangu anataka vibe. Si wamezoea vibe. Wengine wachalewa vibe. DJ pija biti vibe. Hao na waita njo, njo, njo. Wote pijama koti kwa speed. Njo mbele baba, njo mbele baba, njo mbele baba. Na pijama koti kwa speed. Njo mbele baba, njo mbele baba. Masela smaki ndo sisi. Na pesa itaji mtu muoga dula mwamba menejari. Waze wa afro mobu, anaitwa King Matua.
Ingoma kusupplya minamba supplya.com. Master like a monster, and this is the good master.